Wachuchu
Mwewa sound
Mwambia ara DJ Chuma
Andani town
Asikiriza sauti ya kitanda Sabili yego sikia na isikia Wanamwita
Siju
Producer Siju Wee
Hawa ndo wanangu Hawa ndo wanangu Hawa ndo wanangu MSG Hawa ndo wanangu
Wanapenda so waongo ni wakweli Usipende kujifanya ni mjuzi utaferi Wengi wao ni wapore so mafarao na akiri Wanakocha unengeneke uzingua kubadiri Hukuti, susuti So wanakujikweza so easy Jinzi kali beri kali no booty Chini sendo yebo yebo wala tuwazi Nipe kwaito, nipe taito Usipige kali yonki, nipe kwaito Nchizi niko fulu, nipe taito Siwezi kujifanya staki demu nile deito Sio sili sili Mene dili dili Wana nipa wanangu niwe tajiri Nazaji sasa kuwa bahiri Umemo kikatika tunakito wacha ugari
Hawa ndo wanangu Hawa ndo wanangu Hawa ndo wanangu MSG Hawa ndo wanangu Hawa ndo wanangu Hawa ndo wanangu Hawa ndo wanangu Makopa kopa yeah Hawa ndo wanangu
Kama unanipenda basi upende na wanangu Hata ukinialika nialike na wanangu Si unajua mimi ishi peke yangu MSG ndio chama langu Baby si unanipenda zao lako Basi hao ndio shemeji zako Kwenye msosi wapendelee kama chako Ila kuwa makini wakae mbali na mwili wako
Hawa ndo wanangu Hawa ndo wanangu Hawa ndo wanangu MSG Hawa ndo wanangu
Sound gang MSG Makopa Kopa Producer
Siju
Nasikia tam tam Nasikia tam tam
Mwewa sound